Basango na VOA.
Mbote na bino banso ba ebozwi libaku ya kolanda sango lokota ya Lingala na VOA Washington DC lelo na mikro Fatuma Kalala Limasi. Mokambi ya sika ya mapinga maso ya MONUSCO, lieutenant general Ricardo Augusto Ferreira Costa Neves ya ekolo Brésil azwi ebonga na yelobi loleki. Ezalaki na milulu misale maki na Goma engumba mokonzi ya Nord Kivu. Lieutenant general Costa Neves atiami na esika ya lieutenant general Elias Rodriguez Martins Filo, oyo asisaki mosala moye na sanza ya zomi ya 2019. Lieutenant General Coste asala mibu tukumisato na mosala ya soda, atiyamaki na kalaka mokonzi ya ONU Antonio Guterres na sanza ya zomi na mibale ya mobu moleki. Bato bakufi koleka motoba na mpela ekasi mpela esalemaki lobi loleki na Bukavu na Sud Kivu, ndako pene tuku mitano ebebisami na kati ya bakomune mitano, bato bawei koleka mine na wenze enene ya engumba eye. Ernest Muero atunaki mokambi ya Société Civile ya Bukavu, Zozo Sakali. ONU femme epesi lisungi ya kosala bilanga pe koboko la bibwele na ba mama ya mabota kama mitano ya bikoro na etuka Equateur epai wapi bokono ya Ebola engalaki koleka pene na mibu mibale. Christophe Yoka atunaki pona VOA Lingala mokambi ya ONG Ater Derby pe motambwisi ya projet Guy Boyuka.
Living with a broken heart, we never meant to do you harm. Don't ever want to see you cry again. And everybody hurts sometimes, we never meant to do you wrong. And then you're gonna be just fine, he said.
Je priais pour nous tard le soir, tu m'as tourné le dos plus d'une fois.
Pourtant j'aurais tout fait, je me serais laissé étouffer. Façon de parler, mais tous les hommes sont pas pareils. Rends-moi l'appareil.